kuna ciyaareedkan iyo ka tartamayeen kooxaha ku shal dareereen FC YouTube Paris iyo FC TikTok Riso oo Banbile Sports Group qabiinye ku qaaday kulanka walibana ha ka dhamaaday 7 lii oo guliye karate kooxaha TikTok Riso intii ay dareertay ciyaartoon iyo waliba ku qayb galeena baxda ciyaaro bulshada qaybasha shal duban iyo taageerayaalka lamada kooxada iyadana ujeedka ciyaartoon yahay tiisay lan xojin lahay isdhexgalka bulshada iyo koran qaadawka amniga degmada hano kumida lamada kooxood ee tartan ciyaareedka dhaxmareen ayaa iska hanbaliyeen kooxda guuliye rati iyadoo iyo sheegay iyo muhiimada ay lahaato in la muujiyo isdhexgalka bulshada iyo xoojinta amniga
runtii meelaraa ee la barasanay waqti kulan ay leeyahay meelaraa meel bangmaada leey Banbile oo meelaraa giin ku gaati soo kala wali bangmaada leey dhalinyarada dhamaantii oo meelaraa Ibrahimstan sifay lan gud gaadeen
qurux badan la bandhigay
iyo
soo maray suunaaga ka bilaabay marka soo dhigay dabaan laba ku tusnaa team ku TikTok ku tusnaa ma barta yarna ma banin tab iyo
runtii meelaraa eeyada barasanay waqti kulan ay leeyahay meelaraa meel bangmaada leey Banbile oo meelaraa giin ku gaati soo kala wali bangmaada leey dhalinyarada dhamaantii oo meelaraa Ibrahimstan soo kala meeba saayibada oo geek guulay saati meebana Banbile oo la meeba horan soo daala kulay markood nin bilaawti intii hore soo tarajeena guulin meeba seengirna Banbile oo singlana idan ma kun tabawi liyan noqday
bismillaahir rahmaan rahiim idan ma sintin anoo taageero kooxda oo jeeti togariska oo may baad saaxibada aniga ma ku midah kooxda oo adduubay iyo ku midah Banbile Banbile guulin bay raase la ilaahi qoro ma sha Allah taala waxay islaax gal bunsho oo margariyaasi Banbile Sports marka insha Allah taala may laha haane lagu badi iyo may ayni jabnay marba yaa yaa may buuha ila lagu badi adibaan tan gooyti marka insha Allah taala ayli ni jabnay kooda guriga hanbariyo haane lagu guriga hanbar insha Allah taala tilay ka hanbar insha Allah.